afgaradnu uu dhici alla mahadi weeye meherkiya arooski soo qamistan imay oran soo waramigaygi jimcihi aroorti oridaydi may noqon
ilen ogol kuwa balo igar lama salaa